Ennaku zino ebyomukwano byavaawo gwasembera eri bateekawo ssente atalina ssente takumita donati benati ekuyitako buyisi diamond tunyonyole.
The candidate who won batik ye bwe vota me handsome boy ba Brad Pitt toleta na ye mfuna Antono Nyambalanga pota msula seta walimu ka boys quarter siso bwela kugulina wadeka meno water nebo onayo ya wine njakulete na
kuagata.
Amanya
mbade sitera harina ne mukwano gwetasha bawala balunjera balunji ndala nali njagala nyo sitera pite naye mu buli mbeera nine naye mpola mpola madala naye ate sitera yangana nagambako ku mikwano gye nemugambeko tulabe oba nanfako we namugamba njagala mulele yakubendere nanjira n'omwenge omuwala mulungi nyo nayangange
angange jaliye
omuwala mulungi nyo nayangange
emberange jalini
omuwala mulungi nyo nayangange
angange jalimubi
omuwala mulungi nyo nayangange
emberange jalini
abalungi muli batono nyo mu butono bw'amate mutulumya nyo tukimanyi Katonda yabawa nyo
Emigerera babwefa ku deal obulungi bobunkubyeke okati nsaba appeal nze candidate womba tikye bwe vota me handsome boy ba Brad Pitt stoleta naye mfuna ntono nyambalanga pota nsula seta walimu ka boys quarter sisobola kugulira wadde kameno water ne bwona yo ya wine njakuletera
bwana mulungi nyo nayangange
angange
jaliye bwana mulungi nyo nayangange
emberange jalini
Mulungi